zibye enjubegenze enzikize kwata mobangeriensi bolin solo yona era nenyonyi byonna biwumula byeba kutulo aye mukama wange ontunulire kakano nkusaba ompe ekisakyo ebyonono byange binkwasa ensonyi naye olw'ekisakyo tongoba oli. Okukaba kwange sabyo kuwulire nokusaba kwange okukirize okomyewo essanyu ery'obulokozi mu bulamu bwange gulumizibwa. Kotulo mochiro chino bamala yekabo bache bankume ate webo nacha ngerango lokose mere mumasogo omulongofu bwene bakotulo mochiro chino bamala yekabo bache bankume ngangolo kose mele mumasoko weyazukira sabira balwate nebana mwantu oba womutima okukwesiga sabira balwate abali mutwaliro newaka oba womutima ogukusubira sabira balwate abali na kansa oba womutima nebyamakelo sabira balwate abali na sirimu nebirwate oba weyamanyi oba somulule sabira baganda bange abali mukomera okole byamagero obasumulule.